Tere ngwanaka, wa bona ke makgatheng ka lefu. Ho ka etsahala ko sie neng kapa neng. Ka sala mana ntuwane, ha re motswala wa hao ka dinako tsohle.
Ha nka be lehodimo ngongolwa mangolo, a be ke ngolla mme motswadi le mo robetseng. Mongongolo mongolo abe ke ngola mme motswadi le mo robetseng
yengwe
kuleng le mo robetseng yantsa le sole o yantsa mohale le mo robetseng
yengwe
kuleng le mo robetseng yantsa le sole o yantsa mohale le mo robetseng Kisa lo manyane, no le my friend Uleri la, wang kaza wale fane Rana nkwata mriki thane Ilebo le ratu, lo mfile Yuense le sole, lebo file Mako kutane ki proto kawe Mama kia promise nkeke kawe Halo chulwelo yang kota jo Kutwa sirame sepa tampo Kitata mudimu rekasu tsekisi Lifale na nyewe nkasu hukisi Ankabele odimo ngongolo mangolo Abe kingola mme motswadi le mo robetseng
Yengwe
Ankabele odimo ngongolo mangolo Abe kingola mme motswadi le mo robetseng
Yengwe
Kuleng le mo robetseng Yantsa le sole o yantsa mohale le mo robetseng
Yengwe
Kuleng le mo robetseng Yantsa le sole o yantsa mohale le mo robetseng
Yengwe
Yeah Oh Lord I pray le fatseng Ke me duba duba fela fada Hello mbui ize hagi Shewa spilling ke wela mama meri Kaka katela tlalo no fela ke kena mo boom Tsana le chaka ke tsere le room Tsana le tau ye kena mo room We used to pray together Tjeno ntile forever Ya le hopola le rato la hao Ya se hopola si mele sa hao Tapi le bonolo ye tleti mo hao Ho sente ba le pilun ya hao Makha ma khubedu awa na hao Ko beha kurone le bitle la hao Ankabe le hodimo ngongolo mangolo Abe ke ngola mme motswadi le mo robetseng
Yengwe
Ankabe le hodimo ngongolo mangolo Abe ke ngola mme motswadi le mo robetseng
Yengwe
Kuleng le mo robetseng Yantsa le sole o yantsa mohale le mo robetseng
Yengwe
Kuleng le mo robetseng Yantsa le sole o yantsa mohale le mo robetseng
Yengwe
Yeah Ankabe le hodimo ngongolo mangolo Abe ke ngola mme motswadi le mo robetseng